rosary. Yeah. Boy, you like the way me wine on your body, touch on your body, give you that boom boom like no other body. See how me wine and give you that loving it. I'ma give you that good loving. My pants is safari, basi nauli ni talipa. Jifanye Ronaldo, mini jifanye kipa. Papa, mi mwenzako kinishika, nafika kileleni hata nikipanda tipa. Nikushika shika tulia, na nikikutomasa tulia. Nikikukatikia tulia, na nikikunyonyesha tulia. Why me?